ya. Kiwango kingine. Oyoyoya. Nilipokuwa jana. Usinitafute mimi nimesonga. Ayayaya. Yule wa jana. Usimutafute hayupo tena. Ayayaya. Bwana meongeza neema. Haturudi nyuma tena. Hawezi choka na kutenda. Utwa anatushangaza. Ametuandalia meza mbele ya watesi. Tena metushika mkono kwenye utelezi. He's unstoppable, unchangeable, reliable, kuliko matarajio. Na tunakwenda kiwango, kiwango kingine. Tumepewa neema, neema nyingine. Tunakwenda kiwango, kiwango kingine. Tumepewa neema, neema nyingine. Na aliyekuwa tasa amebeba mtoto sasa anacheka. Aliyekosa karo amekamilisha shule sasa anacheka. Mungu akifanya nafanya hadharani. Ili asifiwe mpaka na jirani. Amewafunga midomo waliotucheka. Anamiliki dhahabu, uvumba na fedha. He's unstoppable, unchangeable, reliable, kuliko matarajio. Na tunakwenda kiwango, kiwango kingine. Tumepewa neema, neema nyingine. Tunakwenda kiwango, kiwango kingine. Tumepewa neema, neema nyingine.